themself. This is Colombia Sony. You feel it? Bantilla line, yo Kizzy,
you look muddy and dumb.
Wadakuwa na nikataga system. Penzi lako lisa nipawasi. Baby umedamsh, umedamsh. Baka nimeblo, umedamsh, umedamsh. Mimi na mimi na mimi na baby. Usende mbali uweza konta daddy. Penzi letu alipimwe kwa tochi. Wakija kibuti sindile na loki.
Baby you look silly. Baby you look naturally. Baby you look so fine.
Pone moyo kama chapati. Misimame wima kapemeza nyati.
Komibia mama.
Mimi na mimi na mimi na baby. Usende mbali uweza konta daddy. Benzi letu alipimwe kwa tochi. Wakija kibuti sindilia na loki.
Baby you look so good. Baby you look naturally. Baby you look so fine.
Bring it out. Bring it out. Bring it out. Roll it.